Kubanga wawe tani kuleka
Funga watukende
Atahire kibira tahuliriza vigonoka
Funga watukende
Kubanga wawe tani kuleka
Funga watukende
Atahire kibira tahuliriza vigonoka
1, 2, 3, 3, 2, 1 That's life takes you back and forth Never give up, keep on pushing on Songambele, songambele Don't lose hope Don't go low Keep on moving on Genda mu my soul Buchire, buchire Imuko gende Okole na mani Don't stop
Kuhanga wawe tani kuleka
Funga roo tukende
Atahire kibira tahuliriza vigonoka
Funga roo tukende
Kuhanga wawe tani kuleka
Funga roo tukende
Atahire kibira tahuliriza vigonoka
Safari ni Mungu ni mwaminifu Habadiliki Yeye ni yule yule Hata kuwacha Hata kukumbukia Safari ni Mungu ni mwaminifu Habadiliki Yeye ni yule yule Hata kuwacha, hata kukumbukia Hadi mwisho
Funga roo tukende
Kuhanga wawe talikuleka
Funga roo tukende
Atahire kibira tahuliriza vigonoka
Funga roo tukende
Kuhanga wawe talikuleka Atahuliriza vigonoka
Simama, simama imara Paka vita vishe Simama, simama imara Paka vita vishe Simama, simama imara Paka vita vishe Simama, simama imara Paka vita vishe
Atahuliriza vigonoka
Funga roo tukende
Kuhanga wawe